Nimezaliwa Moshi na Tanzania Huko kijijini Machame Hapa mjini nimezamia Ndoto zilikuwa kuwa pilot Maragrafa kwa mziki zikahamia My granny I'm sorry Ulisikitika uliposikia Kama utani sini kanza kuimba Mungu siya kumani na wazaza kupinga Wakanipige kampanya Japo kuna walopinga kwamba sina kipache Make my paper, and I bless my family. Polo walo ni chika, ezina vaga kandambi. Oh, never, sikate tamama na mungu anakuna. Never, sikate tamama angaika kila kona. Remember my mom told me My girl binadamu hawana wema Watakucheke gosoni Ukiwa pakizogo wana kusema Tusifadhi chuki moyoni Yalipe mabaya kumema Jifanya kumbuki uyaoni Nando mandiko ya nevusema Now make my paper And I bless my family Polo walo nicheka Ezinavaga kandambi So Never, sikate tamama na mungu anakuna Never, sikate tamama angaika kila kuna